Kachika kalwanyise enguzi akolera mahago wa president akaitibwa State House and Corruption Unit ngakali wamu ne polisi bakutte abakungu ba government bana kubigambibwa nti baliko ensimbi zebabulankanya. Akakiiko kategeezezza nti abakwate babuzaabuza ensimbi esukka mu kawumbi akalamba ezaali ez'okuddaabiriza enguudo mu bitundu by'e Kotido. Akwatiddwa e town clerk wa district eyo Okaja Emmanuel, engineer Okidi Gaspar, omubazi w'ebitabo mu district eyo Akelo Deo Nyang ne Lokure John Bosco. Kigambibwa nti bano beekubaana n'abakungu abalala mu munisipaali eyo ne bawuutanya akawumbi k'ensimbi kalamba. Abakulu mu kakiiko kaka State House and Corruption Unit bagambye nti abakozi abo baliko ensimbi obukadde 2,000 ezaalina okugula ebikozesebwa mu kuddaabiriza enguudo mu mwaka ogw'ebyensimbi 2,225 zebakozesaamu ebirala. Town clerk ne engineer abakwatiddwa olw'okulemererwa okulondoola emirimu egyali gikolebwa ensimbi za gavumenti ne zifa ttogge. Ezimu ku nguudo ezaali ez'okuddaabirizibwa kuliko oluva Emiresai okudde Nawap Morungor okutuuka Kachunga saako oluguudo oluva Enyanga Yumu okutuuka Ekarapei gatako oluguudo oluyitibwa Romurom oluvita oluyitiramu ddala okutuuka Enakutakuum n'endala. State House and Corruption Unit bategeezezza nti abakwate bagenda kutwalibwa mbuga z'amateeka budde bonna bawene nembe n'emisango egy'obulyake.